Tapering. Yeah, laugh out loud. Look,
so your boy,
R.D.
Why not,
Mr. Tonom? Yeah, just for fun. Kansakan.
Exclusive from TNL Music.
TNL Music.
Lokoni ende kuyuke. Rap chizungu na bwana pisha mpeni okay why ni rap mchizungu na ngative mbachala kocha chala kocha makale wangu yala kocha mtu ni wa kutupata but hakuna mapiza ufuna shawama wataya mwambo shwa tapita na ngaba kwa bala kocha mafuru fute yala kocha yewe mtu ndiwe mvemba but ufuna mapoku Makwati miti, Movemba na lulipopo na ngaba kolwe bala kocha, mapupa wali yela kocha, we mungu ndiwe mutonga, bati ufuna yogati, mutonga na iPhone, pati chana chichiri kumarasi na ngama visi yela kocha, nangati wanchu chana kocha, chana kocha, we mungu ndiwe mulosi, bati ungala kucharara, na broti kwa IPEX, awezo ona lesa jalara. Shake kwa ulozi kwa la kwacha we mtu njiwe kambuya baki unayangu mfoni njiwe kangote baki unaipote kumbululuka kwa la kwacha kukwela jipyango kwa la kwacha we mtu uli musambia baki kunda tere mundo zi wauti utamba na zawa nyimbo kutamba mbali kwa la kwacha Nanga banja yala kwacha Ulina picha langa Batuma ni posita Nine patina wako Batuma ni transita Kufisiliza kwa la kwacha Nanga itofa yala kwacha Umani zonda Batini suma ni zunga You make the matters worse Suma ni gurila unga Unizunga kwa la kwacha Unigurila unga kwa la kwacha Uende na presa, ufuna usaka kwale Uende na shuka jati, ufuna usaka kwale Nanga tuswende toro kocha Sifilisi yala kocha Ya morning after, wakula mavitumbuo After 3 months at a pregnant Tunzani kumbuo, nanga paketi yala kocha Usante vitumbuo kwa la kocha
Ungala kwa misisi But you better Eminem, real baby. But you better not just sit and get any
arakwacha.
Bulukiyo arakwacha.
Arakwacha.
Muri na chimbuzi, but you funo kula tissue. Nikati ni funse, why you cause this issue? Chimbuko juzi arakwacha.
Arakwacha.
Nangamola arakwacha.
Arakwacha.
Ngati chinyimbo chini chamushe. Hello, what you better mushe? Na optioni yana kulipa na viunga chiche na ngaripiti yana kwacha kuchipweza po kwa la kwacha
Exclusive from TNL Music
TNL Music Promotion